sound.
Ben, ben, mami hoi, mwezako hoi tabani. Umenishika kunako, mepoteza ramani. Pigo za kitoi, usije kunimwaga mi wakazuu. Na nyuma kwako kekecha, na shepu we masepetu, haize, hata kama pesa sina,
sina.
Itabidi nikakope, nitakutoa lunch mpaka dina. Kande kwa miogo tule ote. Ho mama we, zungusha nyonga ukikata mbaka nalegea. Ho dada we, mbuza kigoma mnala we kwango tabi.
Wacha sagi rumba,
mina cheza langu rumba. Wacha sagi rumba, na shepu lako mwili nyumba. Oh baby my love, usije numiza, utajaniliza. Nimedata shepu nalo, la kutikisa, la kulingisha. Eh baby, ukigonga shela mimi suti tai. Tule bata zote kama never die. Tufike mpaka Jamaica, what a one,
what a one.
Mama, did I? Eh, usije na Jamai, eh. Say papa, darai, I love you, die, yeah, yeah. Oh mama we, zungusha nyonga ukikata mbaka nalegea. Oh dada we, mbuza kigoma mnala we kwango tabi.
Wacha sage rumba,
mina cheza langu rumba. Wacha sage rumba, na shepu lako mwili nyumba. Wacha sage rumba.
Dopa beat.